manga M. Awuyazi baba. Akuloku siyavurvaya. Uzwe. Shit manje vela bayabulawa inhle green shop yabo. Yizwa baba, yizwa. Bega. Okay, attack it. Attack is the form of defense. Ngiphethe attack njengomuntu ongaboni, hlezi ngiphethe indlu. Athi ngisonta kamzethu ngengoma gcumisa abantu. I'm lyrically gifted, the flow is just a blessing. Attack is the form of defense. Petty attack njengomuntu ongaboni, hlezi ngiphethe indlu. Athi ngisonta kamzethu ngengoma gcumisa abantu. I'm lyrically gifted, the flow is just a blessing. Abanye attack atholi cover sengiyapunch. Usimanga M ufikile uzozwa kushintsha iconcept. Ngekho ngayijika uyazi imo petty steering. Lento ngisenokuyijika kuhlanya ama hip hop freak. Ntwana msiyo le, you can hear I'm killing the beat. They never thought that I'm able to kill the verse. Think again, I'm back again. Marikana season 2. Posing as in dangerous, I'm lyrically blessed. Not by the KGs, Ntwana, I'm the heavyweight. Step aside, I walk off feet for ukubifa ne beast. But ngiphelelwa umoya, ngisho ngiphantsha kakhulu. More like a knife, very sharp and always on point. Angihleki nabo, ngiphethe katapula ngiyabagubhe. Talk less and more tracks, baby, that's how I roll. Labo mrepa banazindlebe bangizwa ngendaba. Ngathi ngisonta kamzethu ngengoma ngiqhumisa abantu. Attack is the form of defense. Petty attack njengomuntu ongaboni, hlezi ngiphethe indlu. Ngathi ngisonta kamzethu ngengoma ngiqhumisa abantu. I'm lyrically gifted, the flow is just a blessing. Attack is the form of defense. Petty attack njengomuntu ongaboni, hlezi ngiphethe indlu. Ngathi ngisonta kamzethu ngengoma ngiqhumisa abantu. I'm lyrically gifted, the flow is just a blessing. Eating them raw, speeding blood, I'm a carnivore. Position 6, njengomntwana ngidlala esiswini. Hold on a second, baba, I'm looking for the spotlight. Njengomshini welotho uyazi ngihlala ngwisinamba. Yes, I got the buzz, I sting more of a BEE. I bought some chairs, you can't stand me, take a seat. Merely perceive the flow and how I transform. Ngathi ngisonta kamzethu ngengoma ngiqhumisa abantu. Smanga M, it's on the mic, prepare or repair. It's been a long time, I'm pushing, you can't hold me down. Throwing weapons in the air, yes, I'm killing it. Ngiphethe ipiki ngiyabagubhela, cabanga iramanyashelela. Ngidlala ngamagama ngiyababasela. I'm a hero njengoMandela, sengiholihla. Noma ungabamzekezeke still, you can't face me. Bozoba dope inkinga udlala isikoshi, jump amalaya. Attack is the form of defense. Ngiphethe attack njengomuntu ongaboni, hlezi ngiphethe indlu. Ngathi ngisonta kamzethu ngengoma ngiqhumisa abantu. I'm lyrically gifted, the flow is just a blessing. Attack is the form of defense. Petty attack njengomuntu ongaboni, hlezi ngiphethe indlu. Ngathi ngisonta kamzethu ngengoma ngiqhumisa abantu. I'm lyrically gifted, the flow is just a blessing. Attack is the form of defense. Petty attack njengomuntu ongaboni, hlezi ngiphethe indlu. Ngathi ngisonta kamzethu ngengoma ngiqhumisa abantu. I'm lyrically gifted, the flow is just a blessing. Attack is the form of defense. Petty attack njengomuntu ongaboni, hlezi ngiphethe indlu. Ngathi ngisonta kamzethu ngengoma ngiqhumisa abantu. I'm lyrically gifted, the flow is just a blessing.
Awuyazi baba, se KD. Sure.